amani mziki unautaka, nataka nicheze na bege. Kama ni ngoma unaitaka, nataka nicheze na bege. Amani mziki unautaka, nataka nicheze na bege.
Taka na taka ni chazena bebe.